Sianda bakoriende, sikopokora pase. Lord, we don't know how much we can thank you, but you are God alone. There's no God like you. Oh. Neno lako liwe taya miguu yangu, nyua zako ziwe shibe kwangu, sura yako ijaze nafsi yangu, efuniko na pendo lako. Oh, neno lako liwe taya miguu yangu, nyua zako ziwe shibe kwangu, sura yako ijaze nafsi yangu, nifunikwe na pendo lako. Can I get worshipers?
Niketi
and this is my desire, Lord. Paza sauti yako, taka kukana.
Niishi nawe.
Ijazwe nawe. Furaha yako. Niutazame uzuri wako. You're blessed. I love you. Oh. Para bobo seke.
Wamekuja hawajampa Yesu maisha yao. Hamna kitu chochote tumekifanya hapa kitakuwa na manufaa maisha ni mwako usipompa Yesu maisha yako. Kwa tunapoendelea kuimba wimbo, unajua unamhitaji Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Utapita mbele na wachungaji watakuombea.
You are
ndani. Asante dada. Uwepo ni mwako. Waudumu kama kuna mwingine huko anataka kumpa Yesu maisha. Uko nje, uko ndani, karibu mbele. Being where you are is my only desire. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.